Alto Records.
Yeah, Kenya, Kenya kwa nakuja. Asikupate kama wewe mchafu au mebarara. Hakikisha uko sawa. Kumlaki, huyu bwana Yesu, huyu bwana Yesu.